Oh yeah, mommy, honey. Oh yeah, mommy, honey.
Ikintu cyose burya kigira itangiriro kikagira n'iherezo. Ubuzima bw'irungu, ubuzima bwo kubabara, ubuzima bw'umunabi mbusezeyeho. Yandoro yawe, yanseko yawe, n'ukuri byanze kumva mu maso. Erega narebye kandi narabonye, nta n'umwe nigeze mbona guhiga. Ngize amahirwe ndakubonye, umutima uraruhutse, ntumbwire kubwiye. Sindi butuma ugenda, sindi butuma ugenda, naragenda turajyana ntusige. Sindi butuma ugenda,
ubuzima ni bugufi, usanryohera nuza ukamba bugufi. Mwiza wanjye byose byanjye, mwiza wanjye uri byose byanjye.
Ngamva uko umutima wanjye utera, tinyuka nyegera. Ngwino tambuka tera intambwe, ungwatire maze utwarwe. Twambuke tugende mu bwami bw'urukundo, maze isi tuyibakirwe. Erega narebye kandi narabonye, nta n'umwe nigeze mbona guhiga. Ngize amahirwe ndakubonye, umutima uraruhutse, ntumbwire kubwiye. Turajyana ntusige. Sindi butuma ugenda,
ubuzima ni bugufi, usanryohera nuza ukamba bugufi.
Wowe
mwiza wanjye byose byanjye, mwiza wanjye uri byose byanjye.
Turajyana ntusige.
Sindi butuma ugenda, ubuzima ni bugufi, usanryohera nuza ukamba bugufi.
Wowe
mwiza wanjye byose byanjye, mwiza wanjye uri byose byanjye. Mwiza wanjye byose byanjye, mwiza wanjye uri byose byanjye.